nga Uganda olwalero yegatta ku nsi yonna okufumitiriza ku bulwadde obwa mukenenya. Saabalabirizi wa kanisa ya Uganda, His Grace the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, avudde n'awanjagira gavumenti ya kuno okwongera okukola ekisoboka kyonna okuteeka eddagala mu malwaliro, olwo n'abantu abatawaana n'obulwadde buno, naddala omuntu wa wansi atalina bulungi nsimbi asobole okufuna ekyokulya era asobole okufuna eddagala eryo, era n'asaba ne gavumenti okwongera okulaba nga eteekawo embeera esobozesa abantu bonna ne bannayuganda bonna okusobola ate okufuna ekyokulya, olwo n'eddagala lino lwe ligenda okusobola okufuuka ery'omugaso eri obulamu bwabwe.
Kubayambako okufuna ekyokulya, okubayambako okufuna eddagala, era nsaba Katonda atuyambe kino, nsaba gavumenti bongere okukwatagana ne bannaffe abalina omwoyo omulungi okulaba nga eddagala eriweweeza lijja, kubanga we likendeera abantu baffe bambi tebajja kusobola kuligula ku ssente zino mu mbeera yaffe wano.
Saabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde ku mbeera eno n'awanjaga. N'awanjagira bannayuganda mu kiseera kino eky'okunoonya akalulu baleme kutwalibwa muyaga gwa byabufuzi gwa gavumenti gwa kiseera buseera, era n'ategeeza nti ensonga z'okuvuganya zibeerawo buli lunaku wabula nga tezisanidde kwawula bantu okuggyako okubagatta obugasi ate era n'okubongeramu amaanyi.
Tuli by'okuvuganya bintu isenomafunomality kakati nze mpagira Arsenal kati wabanga tulinawo ttiimu ndala gye muzannye nayo olwo Arsenal erebanyibwa etya nti yamaanyi nti enjovu eri waggulu obulamu bwe butambula banno tubeeraawo nti buli kiseera wateekwa okubaawo akuvuganya bantu baddewo ebbanga ddene sibogera okulaba nga oyaze nange kanakana kakaiya kusala magezi engeri gy'ogamba nti nkayitako ntya